Vedwap.com.
K-Ami Music.
Steve Four. Steve Four.
Do you remember Bene Tenze Bafana? Do you remember Bene Wenze Kabudo? Kunaribe confusion ya meneti maona nowadays. Kunaribe drama yonse ya meneti maona nowadays.
Lalo kwa TV enzo diva kumazulo kudala mfuiti zenzo tijia sako na kutulo wa magic njala ya wapanga mapasta kuno change ya paka nishi Zambia ni puro nchito ni tibululu na ukada ulimbe vipata laba manga kuma manguala kulipe mafans wafuna mabas noti data igwe kulipe punchline nishi wasilo limuchiwe dola zile kutukwa na kwacha ukagula ungandiwe doni wakutasha matenda na yombwe ni kuyamika te kukacha love died mwamuna ni kubeu la pokasha kwenze ma real gangster noti vapa FB olo Instagram olo Twitter for sake binga kuliprotest up wela physically dating noti hashtag jita ulipabeti mwani fake.
Do you remember Bene Tenze Bafana? Do you remember Bene Wenze Kabudo? Kunaribe confusion ya meneti maona nowadays. Kunaribe drama yose ya meneti maona nowadays. Yeah. Oh, chalusha chinja.
Machecha paka kuma viwanda sivisila tilimonga mwana wa igo wantasila midala nazo tuwana tungono zingo kwila kudala inghani sienze ikulu kila freedom of speech iliche before speech after speech ungena mudichi ili 6 feet kudala after school waku yopa pa street manje drop out ni boss graduate alipa street mawina dilu ufu niko washa that you will genuine nishiva vikosha mother Zambia lema simuwa na alosha bali nili hai monga wani posha hey. We can try bali avoid bribery why worry sonze Luzaku primary kudela vintu venze jemunshi maybe ni chiloto ni kapunda munirushi.
Do you remember Bene Tenze Bafana? Do you remember Bene Wenze Kabudo? Kunaribe confusion ya meneti maona nowadays. Kunaribe drama yonse ya meneti maona nowadays.